sibili yebana ukuyazisi ukuqaleka kokuhlupheka komuntu yibalwe ngu Edward Hughes yifundwa ngu Maria Sejota ucibilenana ne www.bibleforchildren.org uThixo wakwenza konke xa uThixo wenza umntu wokuqala uAdam wahlala emyezweni nomkakhe uEva babonwabile behlonele uThixo bevuyela ubukho bakhe nekwiminizana ethile ingaba uThixo uniyelele na ukuba ningadli kweminye imithi yabuza yatsho inyoka kuEva singadla kuzo zonke iziqhamo ngaphandle komthi omnye ukwasewudlile sukufa waphendula watsho hanukufa yaqosha yatsho inyoka nakufana naye uThixo uEva wasiqhanela isiqhamo salomthi waphulaphula inyoka waze wadla isiqhamo Iveni kokungawuthobeli umthetho kaThixo wahenda uAdamu ukuba adle naye isiqhamo naye uAdamu ngewayethe hayi andiye kungawuthobeli umthetho kaThixo wathi babuka uAdamu noEva babona ukuba baze bazithungela isigqumatheli ngamachabi omthi wefiya basigquma ngazo bazimela ngetyholo babalekela ebusweni bukaThixo uthe sekusihlwa ekupholeni kwelanga uThixo wehlela ngasemyezweni abe esazi ukuthi uAdamu nomkakhe uEva benze ntoni uAdamu uthe umfazi undinikile yena uEva wathi inyoka indikhohlisile wathi uThixo enyokeni uqalekisiwe umfazi uyakuva iintlungu ekuzalweni kwabantwana bakho ada ngokuba wonile ndiyawuqalekisa umhlaba ngameva nomkhaqhoba uyakudla ukubila kwebhunzi lakho uThixo wenza ikrele lomlilo wabakhupha emyezweni kuba bonile bohlukaniswa kuThixo umniki bomu uThixo wenza ikrele lomlilo wabakhupha emyezweni uThixo waze wabenzela izambatho ngesikhumba zebhokwe waye zithathaphi uThixo izikhumba ethubeni uAdamu noEva bazala abantwana unyana wokuqala Khayeni owayengumlimi nowesibini uAbeli awayengumfama ngaminazana ithili Khayeni wevisa imifuno yedini elinyukayo uAbeli wevisa naye umnikelo wezona zimbu zityebileyo phambi koThixo uThixo woneliseka kakhulu ngumnikelo kaAbeli uThixo akazange oneliseke ngumnikelo kaKhayeni uKhayeni waba nomsindo kakhulu kodwa uThixo wathi kuye ukuba wenza okuhle uyakwamkeleka umsindo kaKhayeni awozanga uphele bathe besendle wamhlasela uAbeli waza wambulala uThixo wathetha kuKhayeni wathi uphi umninawa wakho uAbeli wathi keke yena akuphendula ndingumgcini womninawa wam usinina andimazi watsho exoka uThixo wamohlaya uKhayeni ngokumqhalekisa wawuthabatha umhlaba elawulweni lwakhe nesipho sokwazi ukulima waze wamqhelekisa abe sisibhadu-bhadu. UKhayeni wesaba phambi kobuso bukaThixo waza watshata nodade wabo intombi ka-Adamu no-Efa baze banosapho. Kwamasinyane isizukulwane sikaKhayeni sanda saze sagqwalisa umhlaba ayeme kuwo. Kwangeloxa intsapho ka-Adamu yanda ngokukhawuleza. Ngalo maxesha abantu babephila ithuba elide kunanamhlanje. Ukuzalwa kukanyana wakhe uSeti, uEfa wathi uThixo undinike uSeti endaweni kaAbeli. USeti ke wayemkhona kakhulu uThixo, waphila iminyaka eyi-912 wazala abantwana abaninzi kakhulu. Emhlabathini abantu baya bekhohlakala ngokukhohlakala kwizinzukulwana ngezinzukulwana ezilandelayo. UThixo waza watshabalisa umntu. Zonke izilo neentaka uThixo wazisola ngokudala kwakhe umntu, kodwa abanye nje indoda eyamkholisa uThixo. Loo ndoda nguNowa, umlibo kaSeti. UNowa wayelilungisa engenasici, wayehamba Thixo. Waye wabafundisa nonyana bakhe abathathu ukuthobela uThixo. UThixo waza waceba ukusebenzisa uNowa ngendlela engaqhelekanga nekhethekileyo kakhulu. Ukuqaleka kokuhlupheka komntu, ipali elisuka emzwini akaThixo eliBhayibhile ifumaneka ku-Genesis 3-6. Ukutyelwa kamazwi akho uyakhanyisa. Indumiso 119:130. UThixo uyayazi ukuba senze izinto ezimbi, asibiza kukubona sisono. Umvuzo wesono kukufa, kodwa uThixo uyakuthanda anokuba uthemele unyana wakhe, ukuphela kwakhe uYesu, ukuba afe emchwalezeni uhlayiwe ngezono zethu. UYesu wavuka ekufeni, wabuya wanyukela emazulwini. Ukuba uyokholwa uYesu umchela akuba akuxelele izono zakho. Ukuba uyakholwa ukuba le yinaniso yithi kuThixo, Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba unguThixo kwaye weza waba ngumntu ukufela amatyala am, wabuye waphila kwakhona, nceda ungene ebhomini bami undixolele izono zam ukuze ndibe nobomi obutsha, ukuze ngenye imini ndihambe ndiyokuba nawe ngonaphakade. Ndincede ndikuthobele se ndiphilele wena njengomntwana wakho. Amen. Funda iBhayibhile uthethe noXhwithu yonke imihla.